Pole dear exi, najua napata magumu na umwaka kwa kunywa sumu akikuzidi pole ujinyonge. Najua una sira na mimi, najiuliza napendeza kwa nini. Napewa nyama tamu laini, ndizi maini na nenepa. Mwenzako nishapendwa lakini namba zako nishafuta za nini. Leo mpata menificha penzini, kweli na baini na cheka cheka. Napenda na nipenda kweli, wengine siwezi kwenda, nimeshazama. Mikono jume salenda siwezi, yemuni mindo defender. Tunafatana, tunafatana, pole dia exi.
Pole,
yani nakupa pole.
Pole,
oh oh.
Pole,
pole, oh pole oh.
Pole,
mwenzako ninapendwa.
Pole,
nalishwa vinono.
Pole,
tunapende sana. Vitu vyote vyake, ah, mwenzenu napewa na hapa mpaka na damka jina lake. Sijui nitake nini mana najilia huba lake, ah, amegeuka mayele mtoto nyavu zote zake, ah. Mina yeye damdam, nimekolea sishiri na ham. Utamu umekolea mashamsham, ah, mbakara. Napenda na nipenda kweli, wengine siwezi kwenda, nimeshazama. Mikono jume salenda siwezi, yemuni mindo defender. Tunafatana, tunafatana, pole dia exi.
Pole,
yani nakupa pole.
Pole,
oh oh.
Pole,
pole, oh pole oh.
Pole,
mwenzako ninapendwa.
Pole,
nalishwa vinono.
Pole,
tunapende sana. Ah, nimeshi kwa patamu, napewa sio kwa zamu. Anavyoishi kakalamu, ah, yanira.
My feeling make it.